Hold a minute. You was pretending you had a pig in me, Rosie. Jiwa spote njia hata wapige miruzi Kani mefumbua haso na vosaka michuzi I could stack a 10 for days don't get paid for music Kina nachozama mimi ndo na bigi ya busy Tushajitoa kila kitu bado kanita mbinafsi Tushajua nafki tunaishi na ukinafki Hold on think about it nini zambi kwa mwenye dhiki Nisha shinda njalo na leo ana marafiki Flag inapepea no no atupe fair Ujasiri unaongezeka ya hakuna cha kufia Flag inapepea no no atupe fair Piga sana panapuma alubana tachia Jambo lenye mwanga uonekana bila utata Mwanao midomeni tukikusaka tunakupata Mitambo kata nesko kisumbwa na leta giza Funga mlango kuwa nyoka kati umeme umekatika We one in the same that's the reason I got different views Got so much at stake but we gon' ride like it ain't none to lose Put your soul first like you supposed to I ain't mad at you We'll just keep on shining I ain't looking for no gratitude
Angelina baby bila pambio kibabe na yo ma Nigga skip love wanna lake ya bila kikatio wanna kufa na yo Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yoyo ma Nige skibla wanelekia bila kikatio, wana kufona yoyo na
Yeah, always trying to get some paper Ukiona ni machil, neza sema sina pressure Moving slowly, you will understand later I swear to God, never had love for them haters I be she greater, on the path to greatness Ukiona mizuku kwa kona tagi, we straighten Toto mama weze kushidana na majizi Mshikaji shafuruga, wose tone tu mezizi Warisha taka kutuzima, kutuzika Tufukwe chini ila bado busy, tukapiga Look us now, going hard kila siku Mungu shatu blessi, so kikunja siyo issue Flag inapepea, niggas know that we here Macho kwenye paper wala kuna cha kufia Hustle hard, tone butikali nimetupia Nkiwa chimbo mini mnyama wala swezi kwa dithia
Uchafu ndo kanifanya niwe msafi wa kufikiri Hii kizazi haina haki so nabaki tu kustiri Uswazi dini mchongo hadi majaji wanaubiri So kushtaki hadi paji iko wazi ndani ya mwili
Sio siri
Tuliambiwa maliza shule Tukamaliza walotumiza wakapishwa kule Afiso na visa gani ya kuwa na kisasi Nami ulitega misa Saibu na jenga kanisa bure
Siasa kwa sisi hasa politics You can't run away from
no.
Gotta stand up make a change before my son awakens This ugly world will always come and chase him I ain't got a choice, so if it's not me, then I'm gonna raise him. So I'm prepared for the worst case scenario. The earth stays the same, you live with what you barely own. Sail the ship to a point and break the ice. And let them know that you're not DiCaprio, cause you're hanging on.
Bila pambio, kibabe na yoyo, ma. Nigga skip love wana lekia bila kikatio, wana kufa na yoyo, na. Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yoyo, ma. Nigga skip love wana lekia bila kikatio, wana kufa na yoyo, na.
Nijitafuta kanyipata sada tumika kama mfano Wafusa mbeja mwacha lepigika kwa misimamu Nyamagana dana nyumba oh my god Danger! Ukitafuta risky sometimes huja ka stranger Now take a look at how my lifestyle change Mejipanga yen from A to Z ka alphabet Na kani namba naza 1, 2, 3, 4 to H Mr. Kubanda mwanza mwanza real for sure Sio fake, huh? Deal is metiki, nyote menga Squeezy sina mkozi Fanyi mzike jile ja
You check your warning note
Tombi support, sinji kombi mebosi higi got Swambi chochote na onbondi kogomu Na soba hili Sina cha kuficha milele Hata moto wacha majivu na maumivu Leta kilele kwa hivyo Kama unaona wiva unaona gere vami one Aupige vito vivi kwa ne number one
Flagilina pepe, bila pambio Kibabe na yoyo, ma Nigga skip love wana lekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, na Flagilina pepe, bila pambio Kibabe na yoyo, ma Nigga skip love wana lekia bila kikatio Wana kufa na yoyo, na